igu dhacay fiktuba looyde fikireyo naftayday filawagan igu dhacay fiktuba looyde fada bidix wadnaha suran tiich xayil ku fidisay ba fuli weyday wacdkiye fada bidix wadnaha suran tiich xayil ku fidisay ba fuli weyday wacdkiye ficilaad samaysan samir baa fiicane ficilaad samaysan samir baa fiican hafakanina fiicho hafakanina fiicho ficilaad samaysan samir baa fiicane ficilaad samaysan samir baa fiican hafakanina fiicho hafakanina fiicho Hafakanina fiicho ficilaad samaysan samir baa fiicane ficilaad samaysan samir baa fiican hafakanina fiicho hafakanina fiicho